How many of you know God is good? Can we stand together and just tell God how good He is right now? Everybody? Chineke, 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 Chineke